ngizwe maphosi chacha uzona noma ngabe nginamali imfuzo kithi ngithi mina njengamanje
ayikhale ayikhale ayikhale
Malin, so sweet. Get to me, and I'm shaking my mind.